VOA Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa gabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxata muddee 17/2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 7/2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu meeshaaleen waraanaa seeraan alaa naannoo Amaaraa keessatti qabamuu gabaasan.
Paartiileen siyaasaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa dhimmoota naannolee lamaan gidduu jiru mariidhaan furachuudhaaf waliigaluudhaan arra marii isaanii guyyaa lama xumuratanii jiru. Shamarreen umriin 20 tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiiste tokko badhaasamtee jirti. Booranni akka aadaa sirna gadaatti aduloota 6 kanneen waggaa 20 booda abbaa gadaa baallii fuudhu waliin hojjechuudhaaf deeman dhiheenya lallabe. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara Tujubeetti deebina.
Daangaa Sudaaniif naannoo Amaaraa aanaa Armaacoo jiraattonni magaalaa Abrahaa jira kaleessa meeshaaleen waraanaa seeraan alaa adda addaa to'annaa jala oolchuusaa waajjirri nagaaf nageenya uummata naannoo sanaa beeksisee jira. Dubbiimaan waajjira kanaa akka ta'an ittaanaa komaandar Mangashaa Awraaris har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti meeshaaleen seeraan alaa kun Sudaan irraa kan ka'a jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u kaleessa karaa naannoo Gondar dhiyaa aanaa Armaacoo utuu seenuu magaalaa Abrahaa jiraa keessatti qabame. Yeroo dhiyoo as deddeebiin meeshaalee waraanaa seeraan alaa heddummaataa dhufu dubbiimaan kun beeksisaniiru. Akkuma kanaan kaleessa magaalaa Baahir Daar aadaadhaan bakka Abbaay Maadoo jedhamuun beekamu keessatti kan argamu nama mana kireeffatee jiru keessa shugguxiiwwan seeraan alaa 449 qabamuunsaa gabaasuun keenya ni yaadatamaa jette Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maaddeffate kaampaaniin Booyingi erga baatii bitootessaa qabee sababa balaa lama lubbuu namaa galaafate dhaqqabe as rakkoosa mudachuusaa itti fufeen xayyaarri Booyingi maaks 737 oomishuu yeroof dhaabuusaa har'a beeksiseera. Murtiin kun kan dhaga'ame miseensonni boordii isaa walga'ii guyyoota lamaa Shikaagoo keessatti erga geggeeffatee booda yoo ta'u bulchiinsi aviyeeshinii federaalaa erga balaan Indoneziyaa fi Itoophiyaa keessatti dhaqqabuun namoota 346 galaafate booda xayyaarri maaks 737 samiitti deebi'ee akkan balaliin uggurree booda. Booyingi akka jedhetti oomisha xayyaara kanaa hanga bara 2020tti turuu mala garuu hojjettoota isaa warshaa Renton Washington Seattle keessa kanneen 12,000 ta'an hojiirraa ari'uuf karooran qabu. Garuu murtiin kun kanneen addunyaarraa Booyingii dhiyeessan 900 ta'aniif dinagdee Ameerikaa miidhuu mala jedhameera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi har'a wal ga'uudhaan adeemsa pirezidaanti Tiraampiin taayitaa irraa fonqolchuu laachisee sagalee kennuuf jira. Adeemsichi deemokiraatonni ni raggaasisu jedhamee kan eegamu yoo ta'u seeratumtoonni paartii riippaabilikaanota ammoo mormanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi adeemsa pirezidaanti Tiraampiin aangoo irraa buqqisuuf sagalee kennutti dhiyaataa innaa jirutti Tiraamp kaleessa deemokiraatota kanneen yakka federaalaa hedduu fi taayitaa pirezidaantummaatti seeraan ala fayyadamuu isaaniif himatan jechaan ahanii jiran. Shirri taayitaa irraa buqqisuu kun hojii hamtuu seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti ta'ee hin beekne guddicha jechuudhaan ergaa tuwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Miidiyaaleen oduu kijibaa tamsaasaniif michuu isaanii paartii dimokiraatotaa paartii tokkoome kan riippaabilikaanotaa kanneen tokkummaan dhaabbataniif rakkoo uumuu barbaadu jechuunillee qeeqaniiru. Manni murtii addaa Paakistaan har'a pirezidaantii biyyattii duraanii Parvez Musharrafiin yakka ganiinsa biyyaa guddaan himatee adaba du'aatti mure. Abbaan irree waraanaa kun yeroo jalqabaaf mana murtii Paakistaan keessatti mataman. Kan yeroo ammaa wal'aansa fayyaaf Dubaayi keessatti argaman Musharraf bara 1999 fonqolcha mootummaa waraanaan aangootti dhufan. Duraan seeraaf paarlaamaan biyya sanaa dahata seeraan kenneefii ture. Himannaan kun akka irratti dhiyaatuuf sababa akka ta'e bara 2007 keessa labsii yeroo hatattamaa isaan labsaniin ture. Dhimmi isaanii erga bara 2014 Musharraf himatamanii qabee mana murtii keessatti lafa irra harkifamaa ture. Akka hedduun amananitti ibba warana biyetti cimaad anture wal'an safayya akkargataniif biyya ba'un kan eeyyamameef jalqababaati kana musharraf bakka jiran hospitala dubaayirra adeemsa seera biyettirra amantaa hin qabu jechuudhaan miidhaan akkasaan ragaan ga'e dubbatanii jiran hindi keessatti har'a hiriirri mormii seeraa har'a randeebiya hindi keessatti har'a hiriirri mormii seera haaraa kan muslimoota biyyatti hollaa jiran hindi keessatti lammummaa akka hin arganne ugguru mormu geggeessamee jira. Niw Deehilii keessatti hiriirtonni mormii kumaan lakkaa'aman innaa poolisiin gaazii imimmaan sutti buufetti gam lamaanuu dhakaa walitti darbuudhaan poolisii waliin walitti bu'aniiru. Seerri haaraan amantii hinduu kiristaanaaf amantii saptiqqaalee kabiroo kanneen biyyarra jireessa musliima ta'e baangladesh paakistaanii fi afgaanistaan seeraan ala gama seenaniif lammummaa akka argatan haala mijeessee oduu namaaf qabnu kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarree umriin waggaa 20 seenaa waaqumaa tapha kubbaa miillaan dandeettii adda agarsiisuu isheetiin baatii sadaasaa dabre keessa si'a sadii badhaafamtee jirti. Murannoof cicha qabatamaadhaan waa'een adda addummaa saalaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya irraan deebi'a. Kan kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti eegale marii dhaabota siyaasaa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessa socho'anii falawwan furmaata jedhu lafa kaa'uudhaan irra xumuramee jira. Rakkoo nageenyaa dhaabbatoota barnootaa keessattis ta'e guutuu biyyaa keessatti mul'atutti fala barbaaduudhaaf mariin biyyaalessaaf walhubannaa barbaachisaa ta'ullee marii kanarratti dubbatamee jira. Mukhtaar Jamaaltuu bakka walga'ii sanatti argamuudhaan gabaase.
Mariin dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti socho'an dhimma rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudate faluudhaaf guyyaa kaleessaa eegalee guyyaa lammaffaa isaallee cufaa dhumaani kan inni mari'ataatiin hin ture. Marii kanaan dhumarratti sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kennan dhaabbilee keessaa bakka bu'anii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, dura taa'aa paartii sosochii Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee, dura taa'aa madrak Profeesar Mararaa Guddinaa, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Amaaraa Dr. Dastaa Tasfaw, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a, dura taa'aan paartii mul'ata hawaasa Amaaraa obbo Siyyuun Mangashaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniitiin hin jiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbilee garaagaraa kunniin akka jedhanitti rakkoolee sababa walitti bu'iinsaa ta'an keessaa inni tokko seenaadha jedhan. Seenaa inni tokko hin fudhanne kan tokko ittiin boonu garuu gidduu kanatti waldhabbiidhaa fi rakkoodhaaf sababa ta'uudha mannaa walii kabajaniitiin daangaa walii eeganii biyya waliin ceesisuun barbaachisaa ta'uu itti amanneetiniin jirraadhaan kan isaan dubbatan. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin rakkoo kana bu'uuraa furuudhaaf hunduu quuqamaa fi kutannoodhaan hojjechuu qabaan waamicha dhiheessanii jiru.
Ihee nagar baasheekwaa inni qoomfatanna yoolaachinim haazan.
Wanti kun atattamaan dhaabbateetiniin gaddi laphee keenya cabsillee akka furmaata argatuuf hundi keenyayyuu harka walqabanneetiniin akka hojjennu akkasumas dargaggoonni walitti dhufeenya mataa isaanii qabaniin kan barumsaallee haa ta'u kan hawaasummaa kan dargaggummaa fi hiriyummaa garagaraa haalli kun fala akka argatuuf waliin akka hojjetan bulchiinsi yuunivarsiitiilee garagaraatii fi caasaan mootummaallee dhimma kanarratti haala itti gaafatamummaa qabuun dirqama isaanii akka bahatan carraa kanaan hubachiisuun barbaada jedhan obbo Daawud. Miidhaa fi gadadoon rakkoon gahe kan hedduu garaa nama nyaatu kan jedhan itti gaafatamaan sosochii saba Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee rakkoolee uumamaatiin turan kana keessatti mootummaalleen taanaaniin kallattiilee falaa nageenna barattootaa eeguurratti hojjechuudha qaba jedhan. Caasaan nageennaa dhaabbilee barnoota ol aanoo keessa jiru eenyuyyuu seenee maal akka raawwate sadarkaa hin beekamnetti caasaa baay'ee laafaa ta'u kuni ammoo mootummaan xiyyeeffannaadhaan fala itti kennuu qabaadhaan Dr. Dassaaleny kan isaan kaasan.
Maabarasabaachinin hulattun hizbochu maabarasab yetechaalawun lijochin bamamkar.
Hawaasni keenna ummata lamaaniitu hanga danda'ameen ijoollee gorsuudhaa fi tasgabbeessuudhaan waan danda'ame hundaayyuu akka taasiftan waamicha dhiheessuu barbaada. Egaa fala ijoodha jenneetiniin kan yaannu mariileen siyaasaa haala kanaan eegalaman fala siyaasaa akka argatanii fi karaa fala waaraa fiduu danda'uun furmaata fiduudhaaf gama keennaan yaalii taasifna. Kanas cimsinee kan itti fufnu ta'uu keenna ጨራከናን ኢብሱ በርባደ ጀደን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ኢብሰ ወሊኒ በከቦቶኒ ዳብሌ ሲያሳ ገረገራ ሰባይ ማለት አፍከነን ከነቲ አንሱዳን ቅንዴሲቶ ተወልተጂ ከና ኬሳ ቶኮ ከንታን ዶክተር ገበያው ጥሩነ ሚዲያ ለዳፍ ኢብሰ አደት ከነኒት ንንጅሩ ዶክተር ገበያው አከጀሪቲ አዳም ፈጋቹን ወሊን መሪያቹ ደቡን በደቲ ወልኦደኒትኒን ዲነ ወልፈኬ ሰንጀደን መሪነ መቲ ታስፈሜ ባይኤ ጀጀቤ ሳፊ ገረፉል ዱራቲትሌ ዋን ባይኤ ሆጀቹዳፍ ከነመ ኦነቺስተው ዶክተር ገበያው ካሰን ይጅሩ
እንዲሁ በመራራታችን እንዲሁ ባለመከራራባችን እንዲሁ ባለመነጋገራችን እንደ ጠላት ተፈራጃችን ተፈራጃችን መቆየታችን
አከኑማን አዳም ፈጋቹ ኬናን አከኑማን ወልዱብሱ ደቡፊ መሪአቹ ደቡዳን አከ ዲናቲቲ ወልፈረጅነ ትሩኬነከን አኒሁበጥ ከናፉ መሪንኩኒ ኤገለጋሪደ ቡኡረ ደንሳሌ ኬነቲኒን ጅረጀደ አብደዳ ከነዮ ጀኑ ዋን ሁንደረትዩ መሪአነቲኒን ጥሙሬ ጅረጀቹሚቲ ቀጥሊን ተኮተኮ ሴናዳን ወልቀበቴ ከነን ሁንዲ ገሬዳን ኢንፉደነ ጅራ ገሩ ከነሞ ገራገሩም ማዳን ወሊከበጀኒ ቀባተኒቲኒን ዴሙን አከ ደንዳሙ ኢፈቲ ሁንዱ ወሊመሪ አተኒጅሩ ከነይሮ ረጋባሃን ለደገ ነጅራ ሁንዱ ቃማ እትገለቶ ኮፊ ካዮ ተኮፍ ወሊን ሶቾ ተኡሳ አርግኔ ሁበነጅራ ዋን ወሊኒ ቀብና ዋን ወሊኒ ቀብኑ ሰን እገቹዳፍ አሞ ከራ ዲሞክራታዋ ኒሆርዶፍና ጀደኒቲኒን እጀኖ ቀበተን ጀደን ዶክተር ገበያው ጥሩነ ወልተጂን ዳብሌ ሲያሳ ከናኖ ኦሮሚያቲ ፊናኖ አማራ ከሰት ሶቾ አኒ ጉያ ከለሳ እገሌ ሀደ ገልገለ ከነከን ጥምረም ዮተው مرين والفكاتان حالة كناكن كنانغولة بمؤسو هنتين چاسالي حواسا غرغرا والدوكة ديه السيتنين كم مريسيس حالة كنان والهبنا اوما كان ديما مؤكتة اللي افساميتي ننجرا والتجي كنا واجر ممي منستيرا اكا قبئس اللي اوديف فنو ارغن نجرا غباس الراديو سغالي امريكا تفكين داي مكتار جمال فنفن نيرا
ከረጋጅተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሸመሬ ኡምሪ ወጋድ ጋማ ሴናፍ ዋቁማ ተፈኩባ ሚላን ደንዴት ያዳገር ሲስቴን ባቲ ሰዳ ሰደብሬ በዳስ ሰዲ በዳፈም ተጅርቲ ሙራኖፍ ጭጨቀባናን ዋይነ ደዱማ ሳላ ረኮተው እንደንደው ጅት ወረከስ ያደን ዮጅራተን ወጀተኒ አገርሲ ሱዳን አከዴቢ ተውፍ ጎቹዳ ጀት ሴናፍ ዋይ በዳ ሰርገቴ ሱዳን ጀልቀብዲ ጃልን ዩቱብስ
በዳ ፍሱን ከዲ ገጌፋ ዱሳ ካፕታል ሆቴል ጥራ ማርሳን ጀልቀባ ኢቢሲ ትሬ ሚላማ ፋሞ ፌዴሬሽኒ ኮባ ሚላይን ከመታሳ ቴሌፎን ጥራ ከኒ ገጌፌ ከኒ ኢቢሲ ጠበቂ ጭንቱ ከኒ ወጋደ ጀላኒ ዳካን ፋና በዳ ሰኒ ኒ ከኒ ፌዴሬሽኒ ሞ ጠበቂ ጭንቱ አፊ ቦሊ ሄዱላ ኮስላና ካንሳኒ መስለሰኒ ዝግራን በጣተ ሰዴችራ ወልቲ
ኤግደ ቱርቴ አከባዳፋምቱ
እዬ ኤጀንትሬ ማልፊ ዮናን ጀቴ ሶቺያኒ አገርሲ ሳትሬ ባዬ አናፊ ጋሪ ጀቲ ትሬሲ ወጋ ሰዲረ ዲኤጋ ለኤዲሽን ስሪ አወጋ ሰደፋት ዳካናን አልገችረን ጀ ማስራኒ ላማድራ አናንድ ድበርቲነናን ቢስ ያካኒ ኢቂኔ ጀጡ ነገር ጋሬ ወልስ
ኩባ ሚላ ተበቹ አተሜቲ ጀልቀብድ
መጋላ ነቀምቴቺ ሰነንጣዎቻቱ የናኖ ከኛቲ ሲጥ ቆልፋታ ገቲ ቴፊ ኳስ ተበቹኒ ከረስፖርት ይከና ጥባኒ ሲጅራ ከብየ ከኛቲ ሲ አንፈዱን ቀውራ ወረጥይራው ጅመነበሩ ሳት ቆና የሮባኑ የሮ ረፍቲ ከኛ እሳኑ ማውጂን ተበቹ ነፍ ማቲኒ ነደገ አንገቲያኒ ቀቡስ ከናኖ ከኛቲ ግን ባየው ፋታቱ
አቺ ቦዳ ኤ ሰቲ ትፉፍቴ ዋ ኤኩባ ሚላ
ሰቦዴቱ ማኒ ባረቻጅሩ ባልሰኮ ግዱቲ ከርገር ኩቴ አፈላ አካዳሚ ጥሩ ነሽ ግባባ ከንደረው ግራ አፈላ አቺተን ወጋ ፍሩ ትሬኒንግ ጀዴ ከረ ክለቪቲ ደበላን
ኢዶንሱን ለንጂማ አሊከን
ካንኩባ ሚላይ ካንፊግቻት ፊልዲ ጋራ ጋራ ግራ ካንኮኳቲ ዳና ካንፍላታሚ አቺ ደሜ
ፊላታምቴ ደምቴ ሞፈረከቲ እንደምት
ፕሮጀክት የሳን ነቀምቴ አፍለተኔ ወጋ ፍሪን ትሬ አፈላ እሳቦዴ ክለቪቲ ትሬኒንግ ፎታኔ አዳማ ከነማትን ጠበቻ ግራም
ወጋሜ ቀጋኩን አመገ ኩባ ሚላ ጠበቹት ካቴ
አን ኩንኩታ ሰደ ጅሩና ከኒኒ መረጣሚያ ፈላደሜ ኩታ ሰገሪት ያንገ ኩጠለማቹ ወትኒ ጥሙሬ ወጋ ሰደት
አዳማ ዳፊን ጠበዳ ጀት
እዬ
አተምታር ገተ ገረ ክለቢ ሰናደቁ
ፈላ አካዳሚ ከሰቱ ጅሩ አዳማ ድርጎሚ ከሰቲ ምርማና ቱሬ kotolini siba anilalu waga umatuma ratigati namahara faram shatani fi dilkama ilalu gati kawani fi abatun tabatu da dilala ni kani sanam la chudan daan
kanada amasana igagalte waga mek amme
waga frafako kawat era baran namin toko kayo kawannani jinnani wanti namadange sutoko juru fita kawannan namni shi kalisa engada na de garam turele arra na bukit abachajur shi make ne jenne amashi su kamna uji su na kafi tan bau danda wai
sena amma adama ma afta batanji rajette attami wan carga tani betu
eye para kumana ma kuda tokko da kan wan ca fudanne akka oromia ti shi jalka bara premier league oromia kesa kan gale barenga da da kan wan ca ka fudanne acho che sa na biyo le sa fi si biya fi kan an qabachajir adama ma che sa fi da kan
etiopia se bakka bute e sa fa da te tabatte
algeria de mira cameroon uganda rwanda de mira kenya
tole garagar tu etiopia ti e ga fi la tamte tabachutti ka te ammamta
magga sa di qabatte ra
e ga ammati kubba mi la tabachu akka ho jit fu da te tu ojja tajir tamti
e ye
chakalli namanda dabsu jirenyi attam
oji ke sabba baybaye tujra onta sana mo fmo jabatani jechu migal manis namage sisa trainingin baye fata korbaniti buya jaichna guyambu qonnatinya guyasan batam dedabbi qaba guyasan batame dakin yeratti qawanne torbaniti mo medakin yala dakamun bani qawannu emi dedabbi tikko qab fakenya fiyomida adama ratti qawanne forbe sarufu 40 minchin denna arbamci demme midakin yaratti yotawanne makale de makastin amni premier league kan gaji sama
amma jollenati ojin tabattu klabi adda addarra kawalitti dufani attami namahara oji wal barani ojini shakalani walubachun namarakisu
no namarakisa jajal qaba kawallu warsisu sakka walitti dubbannu sakni dikishi sumidake sattidas toani makana matokko wami kwasi tawachu indandamu tufi bichate dilligati tefi ninchimo kwasinmo kani gruppi gati tefi makana masanayo niwame na arditeti kanishin kwasinala chudandeni walitti dubbachu ne bu abudda qab
oyana tufatte tabattu la kofsa kudan qaba malifsi kenna
na kofsa kudan guya hatalo takoda anu motu fudate tida kujani kidala dera diyafi mona kofsa kudan torbara kanani fadde tabattu ya danno sanada klabi ratti kudan kanani fadde tabattu
akuma beka mushamarran wanta tanif jiatti guya alla gujira
eye
yero akasirra tapi gafa olu sinin dippisu
ndippisa filanno gatin kamne fi akka guya ufne sana akka garakenya tawti qonu tifachu ramba
garabiya alaati demte klabota faaf tabachuudaaf saganta qabda
saganta qaba yesi jinin dementre yaalena kanan debe debi sanisti noega gakijela nisi sani egandra qarra debramo yaalandra saramata koda qarrati gaani qabatani echu
siwidini natte tabattota shamarran gaafa ilaaltu attam dandeetti isani
wanta gara gara la micalu dandau medada nishi kudagara gara gara nishi wanti achijiru kankenya ratqo qala gakitefi kala dandeetti danimmo wambayo liza fagon qamnu qarra matigba ani qabatantu ibbo gakitefa
qarra sar gadde jennani dandeetti ko
munsunan danda
qarra gari si hawina mutanno ke amhar atargite keset waan guddana gammachi se jettu tokonattim
kanana guddagammade waan caaga fatudanne bara kuma ama fatada tokko sarattana kanani guddagammade sarattimmo godi diddani tokko gashen makanani akkan jifatan kanan gochee
barren gadda jechu
barren gaddaaye yeno
waan baaye na gaddisi se jettu
barren gadda madani si tokyo olimpikira yero ko national team piyaf yero tawachatu darbu dadabu kenya cameroon yo jimi da kenya ratti tokko walqitawane meda alatti 0-0 bane meda alaga shu dadabu kenya ni akike safde wa mejira yericha da kanan gad
chamarana oladem tota akake kubba milla ha sa u barbad maljechu barbad
namni tokko kayo qawamnan chamaram bichagati tane wanti bisu wattino ambisu jiraje e yadu akakotti koji namni tokko jamannan kayo sa sanab kegaw fi wanti shamarrafte enyite galmangawni tane abbat wanti cimunjir wanti namadange cimunjir namni tokko kayo qabanno
gwae makake ti yadde betta senaf waqu majed
akkasatti namoggaasan dhiira eeganiitu kan isaan turani dubbatee gaafa nargamu seenaanaan jedhan.
Waaquma jiraa jedhan.
Waaquma jiraa jeena.
Gara biraa qabxee kaasuu barbaaddu jiraa?
Duraan dursee waaqayyoon guddaa galateeffachuudha kanan barbaadu. Itti aansee maatii koo guddaan isaaniin galateeffadhaa. Itti aansuun immoo kootolii koo baataa jedhamaa fi dhumarraa baqqalee galateeffachuu ni barbaadu.
Shamarree seenaaf waaquma deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Guddaansi galateeffadha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti booranni akka aadaa sirna gadaatti adulaayi jaa kanneen waggaa 20 booda abbaa gadaa baalli fuudhuuf jira waliin hojjechuuf deeman dhiheenya aanaa reerootti lallabuusaa kan ilaallatudha. Kanarratti soraan qophii addaa qaba.
Fayyadam galchuun isa nagaa gulanta abbaa gadaa irratti eebbifate bakka lafaa ajjii dhaabeef nam kuum hedduu arda badhaasaatti tolti yaame adulaa lallabate eebbifate booranni. Yoo lallabaan irra ba'an ammoo gammachuu wal faarsan hawwan ijoollee faarsit abbootiillee akkanuma sirbaan gadaa fi faarsan.
Ijoolleen akkan coroortee jaajjite fuulii fi gara duun baatu hundeeffattee abbootiin ammoo irri naannoofti sirbaa olkii fi haan sirbaa akkan irri naannooftee gara har'aa aduun dhiituu haan jalqabdee. Akkan irra naannootti akkanas sirbanii.
Ardaa jalqabee warri kun mootummaaf danda'u dhaabatee jiru.
Sirba faarsaniin keessaa tokko mokkee booranii bulchoota isaa lallabateetti akkan faarsa. Abbaan ilmi isaa yooyyuu gadanaa ta'uu danda'a yookaan ammoo adoloo naa ta'uu danda'a jedhe dursee gosatti mata. Achi ammoo gumii bal'ootti mata. Yoo abbaan qabna ammoo ilmi sun kan gosatti hayyooma fedhataaf yookaan ammoo adulaan barbaada galat fedhataa jedhaniin. Warri waltaaf gan hedduu. Hayyuun walitti dhaabata laafinnaaf jabeennaa wal jalaa wal buusa barannaam 8tti waltaaf ja keessa filan aleeha mallicha adula fiixee soraa jaarsootu goljoo iddooti borbala keeti borbor jaldeessaa gaayoo suufa warri lallaban kun hin torbaaniin duratti booraan aanaa areeroo arda badhaasaatti lallaban lallabii adula booraanaa barana namkuu medduutti itti dhufe yoo lallabanii maan jedhanii eebbisan dooktor borbor bulee hayyuu seenaa gaafadha.
Ebelu ayyuu gaara sadii jedhani gumiin baataan gaara ol seganii ayyuu gaara namoota sadii jedhani akkasumaanis ijaan akkumisi wal durreetuun jedhani warri lallabu adiloota lallaba abbootiin gumiin ragataffaan gaara ol seganii amma duuba gisee lallaban irra baan kaan namoota gosuufii itti tuuche wal akka deeme ta'a ulma guyyaa sadii deette warra gosaa baate amma guyyaan isii namni jiru baafatama akka laallu diiram kana.
Yoo lallabanii irra ba'anii galam haaraa ijaaraniif jahaniif iyyuu adula jahaniyyuu yoo adula lallabanii bakka lafaa ajjii dhaabaniif bakka lafaa ajjiin alaabaa gadaati bifaan adiif diimaa diimaan ka abbaa gadaati adiin ka adulootti taaniiti warri lallaban kunin moona loonii keessatti fuula gara aduun baatuuf yookaan ilboruu rarateetiin coroore bakka lafaa ajjii dure jaajja humniti haarettiin biyyi bulchitu dhufte qixoofte jechuu jedhan jaarolee warri adula lallaban kunin gara ganni 20tiin duubatti baallifuudha booranni qaraayyuu akkanum dursee lallabata ganni jidduutti hafin jiru fakkeenyaaf yoo haan raab ta'u haan kuusta haan doorita haan gadoomta haan iyyuubam akkanum humniti haarettiin biyyi bulchitu wal jalaan dhufte booranni yoo ijoollee adula taate biyyi bulchitu wal dorgomsiifatu galat fedhannaanii jedha nami dhiyootan lallaban fakkeenyaaf alaa mallicha nami kunin akkan jedheefi galat fedhateen.
Galat baannan galati dambee noono baannan alaqee mallicha alaqee bukunee geedoo liiban dambitu wargusaati abbaa gadaa boorana gogeessa kana isaan qeende galat baannan dubbii afaantu nuu qabadhaa galataallee nuu fuudhaa jechaallee nuu caqasa warri dambee noono kuni takka gooroon hin jallimne arcummee jalluu murate takka booran hin faccimne gos booran kee qubattu takka dabsee hin rakkimne. Misoon mootummaan karoorse takka booressee hanqibne jechu booruu namaan jedhe takka garaatti hanbimne booran garaa walgalfadha galat dambee noono fuudha qa'ee galataa dhaqani warri tokkollee hanqibne. Warri ergooro jirra laftee soraa baqata keeniyaa Itoophiyaa jirra gidduu ta'een daangaa mara booranni daangaa waltin qabu nuun cuftiin wal dhala booransa bogoona kana gurbaan booran bulchuu male ka dambituun dhalte kana akka isa galach guyyoo dhale dubrumattaa rimeettaa tana warri ilmaan guyyoo dhukko jaba gubaan faarsan kana. Fincaan warra bukunee geeto habba isaatii dhoomna kana dambituun baattoo sabiin quunde tulluutti hirkatan tana gos kaayoo milkii qabdu ta'ee birraa ibsatan tana argaa dhageetti gaafanne gadoomii warra gufuun qabu seenaan guddoo beenna kana.
akan jeda namu walfars tokhe saflatan adula fitef adulan borana arda dambi guto barasfat yedulal laban kan sadetin durat dambi telalaban borani nama heddu kum heddu baranalle arero tiamat nam kuna heddu kana akab borbor jedetti nam heddu hori gochi waltbasen kallaban agje tokoti yachtan wana kakka lipuf ballinu firat wana durat mariachabay abotin uhan gochi ti jolle sani gan sadetin dubat tamo waldor gomsi su fedanelle ni khorum suratti jolle henalle gan torba sadet dubatin dor gomsi fannanu be khajidan achin dubat dor gomi waltgalakisan gosaka fe khisaflat lamel manisa adulum fachu fe qara gosattimat achin dubat gosi gomi ballon dakata namlallaban ala khajal desa khunin amgan khudani sadit gan sadetin dubatte ni tifu gan khudani jatin dubat ammo dorita miloti salle nachin dubatte gadoma waltqubatan yolallabani itini yolallaban ammo gaddis mukha khakka dambi daddach cana khakkana khamfa jalatti dubbi qorqoran cuqorsa qabachisani ebc shan kajedulenunum jir lallabani itini lallabadula burana barana nama kumedduti trufjer dr borbor
yusila waterre gani kum fukanu yuwana katinso yarda baraza wala jahana no jage tagalme jaha
akan jira gada romotif jirenni siyasa amerika wane heddu wal fakkate romon gan saddeetitti balli wal rafuut amerikan gan saddeetitti presidenti filat boranne adulasa war rabboti gada tawfujechu yom cufayyu jisadasa khesel labata amerikalle yo cufa sadasa khes presidenti filat tamalelle wane gada romotif fi gulchinsi siyasa amerikan wane heddu wal fakkatu tijira omtaate fiyu gadan borana sadi harbor qonnitu awat romona kanum jecha olumirra fuuda barhumeddu akanum gadaan bulabaate boranne kanani gada waler marseetene adu takke gargarin kutune gada torbaatami lammeso lallabate doktor borbori gada siyasaan walankachu malteje
borani kara gadaani sa omo fitu tumale waaser motumma lentutu harki motumma gada ankachu malechu wala borra tura maada motumma tutu fer motumma lentutu motumma lenke galu
ma toge muzikan ba
akkana jecha doktor borbor nama seena hormo heddu khisat wane dumbe khani nama heddut barum safi yechidi rabarate fakena nama ka professor asmerom legese kha kitab heddu barreswa akkana jira ngalate fan tarata numa ansora halafet
agge fato tagenya saganta kenya tumura jira walle kadir kottola kanan tumura gama kenyan asman nagati jenna muzika kana bodammo saganta fana maratu tifu gadangato
boku arso arsbona arse jalo uho odi gunda dabaku gadangato warigana mi sajalo uho odi gunda dabaku gadangato kabona furma sajalo uho odi gunda dabaku gadangato furma tiro vinna jalo uho odi gunda dabaku gadangato robelo la sinna jalo uho odi gunda dabaku gadangato lola uba sinna jalo uho odi gunda dabaku gadangato onno bule jiru jalo uho odi gunda dabaku gadangato kabule gamar jalo uho odi gunda dabaku gadangato gadangato
Oh,